Baby, see ya on a like you.
Yeah.
Baby, nobody like
MC.
You. Baby, don't any fan any with you. Baby, forever love you.
Yeah.
GS Record.
Yeah. Yes, napenda za mapenzi. Hiyo hapo sasa. Japo sina do, ila medata nami. Huyo mlembo nazaje kumwacha kwani mana bonge la du, bonge la gu, bonge la chef. Mita mpeleka kwetu, kwanza mtoto kweli. I say yuko bomba, matozi na mashalo. Sacheki wanafojigonga, kwanza mtoto kweli. I say yuko bomba, matozi na mashalo. Sacheki wanafojigonga. Na kumwacha mesizani mana kwa kesha jipia. Na wala sio utani, amini nacho kwambia. Waseme wasemavyo, wamalize lugha zote. Ila mina yeye hakika takufa wote. Mapenzi yetu toka skuli pindi tunasoma wote. Mpaka leo tuko mtani na bado tuko wote. Simwachi na iniachi na kwa hilo sina wasi. Nao sema nye semeni mpaka basi.
Sisi kisi oni, oh why. Dawe ya moyoni, nasema zinyozi mamboni. Oh why, wangu wa thamani, nishamona.
She is taking my soul. She is taking my soul. Oh, leo paka kesho. Oh,
why unanipenda na huku sina kitu. Nipo tukitaa, nimechoka sina hishu. Sometime najuliza, nakosa majibu na naona ni aibu. Ni vile unavyoniendo na kunionesha upendo. Ni wazi kuwa, nami una malengo. Na tena una mipango, na tena una mipango. Na tena una mipango. West of them wakukuka na kuacha. Unahitaji ndoa na ndo kitu nachotaka. Nachowaza everyday. Ila ntafanyeje ndo vile sina pay. So please nipe muda niweke mambo sawa. Alafu mwisho siku tutakwenda wote sawa. So please nipe muda niweke mambo sawa. Alafu mwisho siku tutakwenda wote sawa.
Sisi kisi oni, oh why. Dawe ya moyoni, nasema zinyozi mamboni. Oh why, wangu wa thamani, nishamona.
She is taking my soul. She is taking my soul. Oh, leo paka kesho. Oh, why?
Baby, see ya on a like you. Baby, nobody like you. Baby, unanifanya ni wetu. Baby, forever love you.
Ni mapenzi tu. Sijiwezi ku take a touch. Ni mapenzi tu. Drama boy. Sijaona baby. Ona baby.